studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Altinere sappo e tati lewru février jeena yamde soki do studio Tamani miden tawa e maison de la presse do Bamako do jottinono do kabaruji di yumor waygalo. Sikirabo competitivity leydel Afrique de wattu jono hala maw kan wonde wadde le hen yalla be jaltina ko e mabbe do wonto yimbele bombe sumube charate to nokko no dirte do CPI kawtal mabbe galbe no diri Union Africaine gal wattu jono be collectivité leydel de fu ndokkindira juude jalta le de do fedde wonde to wobbe collectivité leydel de fu ba yeltide wakkati goto sabbe de leydel de nadday homo fu kanyu yidi so nati le de do fedde yibela sarotobe wonbe leleedi meden di tiagal ko be gaddo mutter mabbe ko yaata lewru nyaloma handobe kan fuddititinde golle le majjumbe kollitiido be kawri e laamo ka wattu jono do won walde sagontode yimbele sarotobe wonbe leleedi meden di tiidalla jano gondi e mater le hen wobe jeliibe wiide botu wade walde de fusele sappo e jetti lewru février warorundu kawrital mangal roobe le dogotoro en jibinobe gombe leleedi meden di gal wadi dum won aswer jabbinonde le majjumbe kollitiido susilimo be tubi hitaade hikkanebe kaajaroobe le jibinobe beedi ne ande fa buyta maye maye sukabe leleedi lede botu mabbe sappo ndiobe gaddi won aswer jabbinonde sekirabe wono sembe kabaruji dum min jogini wodo beta hande e bismillah modon e hedaade ko Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sariya mabbe fuddi ilale sappo e dum won jeegom lewru février jabbinon do nokku no dirte do CPI le majjunbe kollitiwi do wattu jono leedel Afrique daano gonde wadde do hen halaji mawdi yalla be jaltina koyde mabbe le ndudo suudu sariya mawdu na hono dum wodi tiagal ko dum won leedi sen leedi dum won dirte ndi Kenya ndi horejo goddo to o micciteden wiide kanko e ko hore makko o wadi kaado hala holitindi wiide leedi makko ndi yalta le ndi do fedde fa keben famtaade kede Muhammadu Samasiku
e wattu botu mako chakite to Addis Ababa ton fedde denta leede Afrique de yeli yaltingu leede de ner suru sariya do inde adnarundu leede kewde runde de ana jogori dum ona gorlilde de mufuf pota e mudum kanko kano kobe kawri do mudum der botu hakkunde e koy mabbe wattu kawrutal Ethiopie gal dum wona fi wajbe yeso sariya leede Burundi Afrique du Sud e Gambie jeli yaltude der suru sariya ndu ha hore yo keso leede Gambie o holliti wiide o dawrano leede mabbe ndi wasata yaltude hen leede kewde de Nigeria e Senegal ngoni kajaba mun en jeli yo leede runde Afrique de keddo der bi ndenno anhani kala leedi darano kabar mudun bangal yeltude ma heddade der suudu sariyandu e lekube kawri do mudun ko wulitama dun biide leede Afrique gonde der suudu sariyandu e oni ngada tutunde la hakilaji do majju bangi goddum no wulitama e suudu sariyaru ne Afrique de sembine yalla e nduwaba daranade torraji der walde e kanye torraji fewde e jaleñul leede chapantari nayru ne de ngoni sinbe talkururom sawmi do darangol suudu sariya sipi indu
kambe dunki ande gombe leedi meden dibe kolliti wiide leede le fu baawa rentude so njal sabbe debbe fuube nadda e homo fukkanyu yidi so nati le ndi do fedde le majjunbe kollitiwidi yimbe le lamibe leedel Afrique de sobe bami faabe jalti le ndi do fedde kambe ngatta bonandaji fewde bibbe leedele de non be kollitiri wiide kede kanko no dirtede maître Abdourahmane Touré yo kanko o avocat mawdo le leedi meden de komo sifido hen do faccitango mumini sendebu
natugol CPI yo kabaru bamtare kala leedi fu ana wawi bamde aniyam no kabaru yaltude le majjudun leydi fu natowo le CPI ana hani sinude talkuru sariya rom de wellibe fu be ben bawi yaltude hana ben denta yaltude sariya mu jati yaltinaka mido mila kabaru mu anadu kulleji didi dengoni bibe leede kanyi lamibe de ewden talki gondi juude CPI de sappo fu jenay anadu kabaru leede balebe e hakkile kanan ko be leede balebe kambe buri fu hay fede le suudu sariya ndu dina wobbe soni leede Afrique jaltidi le suudu sariyandu yama du latoto jingeni de jiida fu yimbe le runde Afrique de analli nokku basiji yama kambar mu kanan kobe Afrique anamila wiide kambe ngoni mo suudu sariyandu ndartata hayfude
sekrab soni o ngabiddo bemal ame ande ngala do bay netri ton mijoji modon tiagal ko kamɓe sartoɓe ɓe darni ko yaata lewru golle le leydi meɗen ndi ɓeɓe kane fuɗɗitinde ñalawma hannde o golleji mabɓe ɗi saabi de ɓe kollitiwde kamɓe e laamuɓe pamri wakkati joni o murter nde ɓe darni ɗum ɗum e tawede fo fedde sagontode sartoɓe wonɓe le leydi meɗen ndi tiiɗallaji matama wattu owaktu o hakkunde mabɓe saabi de le sappo e jetti lewru février waroro ndu won yeliɓe hakkunde mabɓe hollitinɓe wiide walde nde an hani fusede tiaggal muɗu ɗum woni yimɓele andanɓe no kabaru baale ɗe gori kollitiwde sa ƴeewi hono ko ɓeɗo yimɓele bale jeli ko dum yedda sariyaaji do wono bale tiagantode bibbe adama en le leedi meden di kede kanko no dete draman jaraw yo omale fedde no dete de samde ko mo sifi do hendo facce tango muhammadu samaseku
il ne me revient pas de dire est ce que
mi jeya fi wide su bot o ana wadama wadata ka bot o kay yedugul sariyan non sabbi an hani gilla joni ko woni be ko war mum be yida e president o yalla patti yedundiral tawe hen sabbi gaminga kabar mudun ana huntana hore der tobbere dido berde sariyaaji amen di bot yo kala dubi tati su bot jujure dun ana hasindina yo dum wadde du lati fuf kay su sandika ana wada batu talki mudun na hani neldede lebbi didi fadde nyande mudun denno congrès kertado hana fi dawrede ni en murtere golende lati ke sababu rafi pamudural hakune magistrat embe kaso be labondiri berde dido ti allahji fuf njawtete mo fuf dum bedoro sawraare golle sandika wana fi ndarde matede golle sandika yo gollande wobbe non
le syndicalisme c'est mettre au service des autres
yilar wattu jono faabe jewto yalla hono kabaru jam e deedere hani wadderde le leedi ndi holli tan wenduudo yilar wadi asawer jabbi non de do bomako do yoga halaji di funjo wiki no golleji DDR di ngori kanko noddertedo Zabi Uldu Mohamed kanko ardino di do golleji le majjo sifini ki jama hono kaldale kawrangal wori o holli ti widdu wajib sina gede de fu dake no ko gottete kabordo mudu en non wattu so jam e deedere nyibale mali fu e mangal mudu kede ko mo sifi do hento yerube amen gombe to ortem to do faccitango Muhammadu Samaseku
donc c'est un processus très cohérent
denno yo kabar mo jibaki fay seeda imade mudun timmindi ti laaji di fay goto dulla kado hala hono to bamarabe en arabube en e kanye burdabe en kala murdo hore mudun do tendi ngasagol furtande gilalo denno an hani golleji di dawre do labal yalla goto fu fana sulta an hani kala mo jamare de sappi latade ne do goddo bonandaji fewde e mabbe wadete bangi
walde bellabe wombe leleedi meden di wattu jonobe bi ebe jeli kambe ko mabbe gatteno golleji kaldale kawrangal hani yardi yeso leleedi meden di kambe ko mabbe ngadi tikta dum won asawer jabbinonde be ngadi no kawrital mabbe le majjum be bi wajibu tan yeyal hono bellabe gombe leleedi meden di kani wattirede kaldal e kawrangal so anniyaji di an bamedu be biya be kaja kambe ko mabbe tawe le hen kede kanko no docteur professeur dum woni Ina Modi Ibni Yatara o omale fedde do no bellabe wombe leleedi meden di be noddete kel tamasha ko mo sifi do hen do faccitango mumini sendebu
nous vous demandons de tenir compte
min dadi be be ngatana hakile janyeli di danyewol kel tamasheka ana wodi e gol yidi faabaade golleji talkuru jam e de erendu atti golleji kewdi ana ngodi le leydi ndi le rumde afrika kanyi le kedde aduna rundu on dulla wiide fedde G5 Sahel ana wonno do yimbele amé ana mbawi dawrande ko heewi iwde faabaade faminde fawarde e humpintinde ndeno du hana dawrede ciagal amé janyeli di ana mbawi faabaade wartugol denagu le leydi mali ana hani lamun ko ben darno kabarum be be mbawi nawtorade tawangal amé bangal hebugol dabareji be ngala kabarde ana jogi bawde be ben jogi nokuji e dabareji golle yo be ngatana
hakile
roobele dogotore ngombe leleedi meden di be ngadi batu mabbe sappo e joyoba asawer jabbe non de do bomako do le o do botube kolitiri wattu jonebe jeli no yimbele dogotore embe ngori leleedi meden di jibinobe no kani be dinirede ande tiagal mudobe kolitiwide halaji kewdi kalaama le hen fa yotto yo bonandaji ngattede wakkati fufodi e roobe lannibe o do botu yo suudu ministre humnino kabaru cialal leleedi meden di kanye walde sa gonto non roobele dogotore en jibinobe ngombe leleedi meden di kede kanko no docteur madame Traoré Binta Evo ko woni jokko do no horeje de do fedde ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
715e assemblée a retenu 3
o do botu sappo e jobbo hunja no hore sisliji muudi tati gobo o mo torraji fewde rewbe hono di julnirdu mabbe e sifa hamilaku yoga didobo o yo kabaru nyaw say e hamilaku o do kay andaka sanne der leedi mali do tatobo o yo darde rewbe dogotoro lolirbe sage femme der yewtugul nyaw cancer e ko nande mum sabi imadraji di mi ngari di fuf hadali rewbe be jeebade kabaru wargul der suru dogotoro den ko buri hawde wattu mu nyaw cancer o satisanne woni ko be ngarata le ko warata ko ila amen yo huncende hore kabaru sage femme en wona der bamko tan ka der leedi mali ndi fuf landide dun nyalaade kertanaade jande sage femme en be do be imaade mun en yo hojagul inirabe e sukabe mun en ila amen yo robe be beena tawa yonki fay goto heddaki be ngurda dum e cellal pati be tawre fay nyaw goto
vraiment vivre sain sans maladie
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
sakiraɓe jurneɗen jeyalon one les raison ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo kayiɗoɓe kollitiwde nokku noddirteɗo kusane ko yaata wattanaɓe capanɗe jetton kañe yimɓele humniɓe kabaru dogotoroje mabɓe gonɓe toon ɗe kañi en gaɗi toon kawrital muɗum le ngal ɗo kawtal ɓe ƴewti kono golleji ɗiɓe gondi e gollude to nayiriɗi banggal laaɓal caggal muɗum ɗuɓe kollitiwde balɗe tati oɗo yimɓele iwroɓe le kediduji gonɗi toon ɗi aɗa gondi e ƴewtede toon mere mere ɗute gardan faɗo kuccala ɗo fedde nde ɓe noddirta lionso club wonde to kuccala to nde holitaweere ɓe paabiriki ɗon yimɓele mabɓe woɓɓe antoon noddirteɓe attente ɗon gomɓe to kuccala toɓe ɓe paabiriki ɗi en kaaki kanɗi firde ballon fa yettoyo mayo ngaji kañi ɗon koɓe kani ɓornade ko e balloji fo anle hen koɓe gatti le hen kono yaa fa e ujunaji capanɗe nayyi CFA watto joni yimɓele laamiɓe ɗiɗo golleji ɓe mbiɓe pa ɗum faboto ɗon kabaru figol ballon ley laamu kuccala ɗute gardan faɗo sigaso ɗo ɗum wonno figol yimɓele balani wonɓe toonɓe kawtal manggal gondugal e wadde to sigas togal ngal timmi ɗum woni assever ƴaɓɗino nde ɓe kollitiwi ɗum woni yimɓele iwɓe to bugun to noddirteɓe banzani tera kañum en keeɓi toon ngaalu saabi de kañum ardi hono jaaɓe toonɓe fuu ɓen keeɓi ko ɓuuri million goto CFA jokki yimɓele iwroɓe ley leydi Burkina Faso kañum e leydi Côte d'Ivoire caggal muɗum holitawede yimɓele heƴaɓe gonnoɓe toonɓe ɗon leydi Sénégal Côte d'Ivoire kañum e Guinée e Burkina Faso ɓen fuu paabirama toon ndenariji sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade hejoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam